Wurzel Records, Sam, you say for first up in this, Brian, Chill, Secure.
Don't need to get a game for no time, but I can't know. She was even pretty, the Tula Ganda was Sibiango.
Company for Mike Jamak, you don't go to. We're dealing hip hop first, sit on the work in this year.
Don't need to get a game for no time, but I can't know. She was even pretty, the Tula Ganda was Sibiango.
Company for Mike Jamak, you don't go to. We're dealing hip hop first, sit on the work in this year.
No question, thing as a Narincha warminga. Subira po wakatinda bancha wininga Mekamba sesele mguma muna selo kufunama Minonze vien nasoka muna yenga vingi sayala Uno mkuwabu baka bugende iba yanga rapa Chupinyo kwe feeding angatona zanya chenda Chino chubongo inedemiki sagala mbisate gete Hapa singa bakubuza muna teki chechivate Utaika mkugambe chino chitufu cho ulide Bobango chari kusige tobe ila nagarati Uno kubaza gapu wedu chetu gase bongo Bazanyo kwe kazanyi jitwale jikabu yombu Atambu zobu Inosibia kuyomba tasibia mpaka kusinge Chomu wendo chamu wendo Hipopu wakulinya Soko funobu chano saini ngene kutiru
Boyingi laka kemu fano chambu zaka zanyo Chiwe sibe pidi jetula ganda vasibi angu
Kapu nipa Mike Jamba kidogo tu Kwa jili hipo first situ na wakilisha jio
Boyingi laka kemu fano chambu zaka zanyo Chiwe sibe pidi jetula ganda vasibi angu
Kapu nipa Mike Jamba kidogo tu Kwa jili hipo first situ na wakilisha jio
Kwa kamigayo tu Yote ni vijimambo tu Kusha mikono juu Kewani kama napende du Nio Hip hop first city Natisha mzetu Na seti moja siyo nyingi sana Habari ndo nio Nipa tano Mambo makubwa songe yake nimbu Bounce na mi ndani ya nyumba sisi Wakani kupiga pop Kama kisa mchanganyiko ya kiswahili Na kiganda ata kingereza Rocky Jesus Kushilikana na guap super Tumuwabenga bawa moja sufuli back Do you feel me? Kama ni baji mini mukani mwangangu Huliza Mama wana nguvu kwenda mbele Ni mchezo tu Swali zao mengi swezi jibu Mungereza anasema welcome Karibu inge nani ya game Yes tucheze yabu
Boyingi laka kemu Fano chambu zaka zanyo Chiwe sibe pidi jetula ganda vasibi angu
Kapu nipa Mike Jamba kidogo tu Kwa jili hip hop first Situ na wakilisha jio
Boyingi laka kemu Fano chambu zaka zanyo Chiwe sibe pidi jetula ganda vasibi angu
Kapu nipa Mike Jamba kidogo tu Kwa jili hip hop first
I'm ready for the battle, pass me the aim eyes. I run no give a shh, no matter what you are. Cause I know come a rap with DJ, let's get it run. Boy, you hit on me, say I get a remo, no karoja. Muri mufa ba defender, needs a mba challenger. Yangunga wa si vya bili, kubechi ye no chocha. Mba fucker MC, zimba la budete muzunga. Mba rap boogie, mama homie, tell me how you feel.
Muziki, biashara kwangu, that's why I don't fear. Mina kabungwa kila boda maze. We're checking our letter, checking our from one of them. Wakili manyanga wangine wanelewa Yopo, yo bibi rap super Bada na piga zile zeku amwisha kichwa Jivusha nami, kama unapanda hip hop Muzika menda shule, muzika mejezo na gili ndio
Boyingi laka kemu, fano chambu zaka zanyo Chiwe sibe pidi jetula ganda vasibi angu
Kapu nipa Mike Jamba kidogo tu Kwa jili hip hop first situ na wakilisha jio
Boyingi laka kemu, fano chambu zaka zanyo Chiwe sibe pidi jetula ganda vasibi angu
Kapu nipa Mike Jamba kidogo tu Kwa jili hip hop first situ na wakilisha jio